Jo-Thessalonika mokwongo, 4. To koro mogik, owetewa, wan kod gimoro achiel monego wakwau kaka Jo-Kristo wetewa. Wakwayou ni mondo ngimau obed maluwore gi puonj mane wamiyou. Ne wanyisou kaka onego uwuothi mondo ubed malong'o ni Nyasaye, kendo adier mana e kaka uwuotho, to kata kamano wajiwou mondo umed timo kamano moloyo. Ung'eyo chik mane wamiyou moa kuom Ruoth Yesu. Nyasaye dwaro ni mondo ubed jomaler, omiyo nyaka uwe terruok. Ng'ato ka ng'ato kuomu mondo ong'e rito ringre owuon e yo maler kendo mipako. Kik umigombo uthuolo kaka joma ok oyie Nyasaye timo. Kik ng'ato timni wadgi marach, kata wuond wadgi e wachni, nikech Ruoth nochul kuor kuom wechegi duto, mana kaka ne wawachonu chon ka wasiemou matek. Nyasaye ok oseluongwa mondo wadag e dwanyruok, to oseluongwa mondo wabed jomaler. Emomiyo, ng'at modagi puonjni ok odagi winjo dhano, to odagi winjo mana Nyasaye mamiyo roho mare maler. Onge tiende ndikonu kanyisou kaka onego uher joweteu moyie, nikech un uwegi Nyasaye osepuonjou kaka onego uheruru. Adier, mano e kaka uhero owete duto man Makedonia, to wahombo owetewa ni mondo umed timo kamano moloyo. Dwaruru dak e ngima mokwe, kendo tiju kende ema urangi, ka utiyo gi lwetu mana kaka ne wapuonjou mokwongo. Ka utimo kamano, to ubiro miyo joma ok Jo-Kristo genou, kendo ok unuchand gimoro. Owetewa, wadwaro ni mondo ung'e wach man kuom joma osetho, mondo kik ubed gi kuyo ka joma onge geno. Wayie ni Yesu notho, kendo ochako chier. Kamano bende e kaka wach joma otho koyie kuom Kristo nobedi. Nyasaye nokelgi kaachiel gi Yesu. Koro wanyisou gimoro ma Ruoth owuon ema nowacho. Nowacho ni, wan joma pod odong' ka ngima chieng' ma Yesu biro, ok wanakwong dhi ni jogo mosetho. Chieng'no duol moro nogol chik, kendo duol malaika maduong' nowinji, kendo tung' mar Nyasaye noywagi, kendo Ruoth owuon nolor koa e polo. Eka joma notho koyie kuom Kristo nochier mokwongo. Bang'e, wan mapod wangima noyudhwa, miterwa malo e boche polo kaachiel gi jogo, mondo warom ni Ruoth e kor polo. Mano e kaka Ruoth noterwa mondo wabed kode nyaka chieng'. Emomiyo horeuru gi wechegi.